Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni wa mwanya tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye, cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo ziba zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Mukanya ndakira amatelefoni yanyu, ariko reka duhere ku ndirimbo At The Top, indirimbo nshya y'umuhanzi Medi.
At the top, I on the floor, I to the left, I to the right, I
you're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari, on my own. When you turn around, when you turn me on, girl. The way you wind and charm my roll. When you turn around, when you turn me on, girl.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga nkuko narimbe babwiye mu kanya. Ni kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye. Iyo ndirimbo murimo kumva ni indirimbo At The Top y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi. Kuri telefoni dufite Sabato. Wirwe neza.
Wirwe neza, Radio Ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Hano bantu bitinya gatofu ni mu murenge wa Mubuga Ikarongi mu burengerazwa bw'u Rwanda.
Namahoro.
Namahoro cyane Ikarongi mu rusenye rwose, turashima nakazuba ndabona kari kuva noneho.
Hanyuma mwarimo maze iminsi mufite iki?
Ufite imvura iteye ubwoba, inkuba zikubita cyane, ariko ndabona akazuba kavuye.
Ni byiza cyane. Ubu mwagiye ku gasantre kota akazuba?
Nge ndiri mu defensive, uko saba tumvuye no gusenga. Nari ndi hanze n'utakazuba.
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Mbona banzaga cyane rwose by'umwihariko kubanza kubashimira umwanya mujya muduha, ariko hari n'amakuru yandimo numva yuko uriya munyatanzania umuherwe wari warashimuswe ko yabonetse. Ayo makuru namwe mwamuye afite yabariyo?
Ayo makuru turimo turayashakisha, ariko nituyamenya neza turaza kuyabagezaho makuru yacu ataha.
Yego.
Hanyuma ikindi komeza.
Ndashimira cyane. Nanone makuru amazi iminsi avugwa namwe mwayavuzeho ajyanye na niriya guverinoma nshyashya nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yashyizeho, twari turimo dufite amatsiko y'umuntu uzaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kwa ububasha n'ubuhanga, twari tuzi kuri Louise Mushikiwabo, twibaza se ninde uzajyaho ariko hajyaho umuntu rwose twatekerezaga w'inararibonye muri diplomasi y'u Rwanda ministre Sezibera Richard tubona ho gushimanya kwa president tubika kwa ko yatekereje neza agashyira mu mwanya umuntu ko kubishoboye nkanya kwa ministre mushiki wabo ibyo bintu turabishima none ngarutse ku makuru avugwa hano muri Karongi mu byukuri navuga ku bijyanye n'ubuyobozi cyane cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri umurenge nka binatanga n'isura ku bandi bayobozi bo mu yindi mirenge dufite gitifu wacu witwa Ntakirutimana Gaspari ni umuyobozi njya nshaka no gusangiza ku bitangazamakuru binyuranye kugira ngo usangize imikorere n'abandi bayobozi kubera abayobozi benshi bamaze iminsi banengwa ni na nyakubahwa perezida kubika kubera ukuntu bategera abaturage ugasanga bica gahunda bashinzwe bategera abaturage ngo bamenye ibibazo byabo batabaha ibintu bakwiye kubaha ugasanga ni ikibazo na za ruswa zigera zivugwa rimwe na rimwe mu nzego z'ibanze ariko vema uyu muyobozi wacu Ntakirutimana Gaspari umuyobozi w'umurenge wa Mubuga ni umuntu utandukanye n'ibyo ngibyo araza akadusura akagira no mu ngo akareba mu by'ukuri uko isuku imeze mu rugo akareba uko imihanda yaciwe ya bina bya VUP akareba amazi abaturage bavoma ukwasa akakoresha inama buri gihe ni umuyobozi mwiza cyane mbonye umwanya wo kumushimira kuri radio mpuzamahanga iringiye kugira ngo n'abandi bayobozi bagerageza kujya bashyira mu bikorwa ibyo barashinzwe na nyakubahwa perezida tubika nk'uko umuyobozi wacu umurenge wa Mubuga bigenza.
Urakoze cyane Sabato, gusa mu kanya warubajije amakuru ajyanye n'uriya muherwe wo mu gihugu cya Tanzania Mohamed Dewji, icyo nakubwira nuko amakuru ariyo uyu munsi yabonetse nyuma y'iminsi 9 bari bamushimuse.
Kwara musengeye cyane nuko nubwo ntamuzi ariko urumva umuntu w'umunyamafaranga ngo abafite runini abaturage buri hari ibikorwa by'iterambere agenda ageza ku baturage kubera amafaranga bafite urumva yashimuzwa gapfa mu by'ukuri abari igihombo cyane cyane ku baturage muri rusange. Dushimiye Imana cyane kubera ko yabonetse akiri muzima. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane.
Ugire weekend nziza n'isabato nziza wowe Sabato.
Umunsi w'umunezero kuri twese.
Urakoze cyane. Kuri telefoni kandi dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, Inosa Wirwe. Wiriweho Inosa? Inosa uranyumva? Inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko dufite Laura Wirwe.
Yerwe neza.
Uri hehe Laura?
Umunara w'akazuba mu karere ka Kirehe.
Na mahoro?
Na mahoro nakazuba ndabona kari kuva. Ndamena mbere nange kubashimira ko muba mudukunda muba mukunze kutwakira ku Jujya America.
Eh ni radio yanyu.
Ni yacu yekibazo mfite rero cyambere nshima umwambi ya mama kuko ndi gushima nyine kuko bari kuduha udukarita tw'amafaranga tuzafatiraho muri kwezi kwa 11 nabyo biranshimishije. Ikindi nacyo muri kiboro gishize nanumvise yuko ngo bagiye kujya ngo umuntu uza mu biganiro yarusha
Laura ko impunzi y'amahama ubundi irimo abarundi ariko ndumva uvuga ikinyarwanda.
Nandi murundi nuko nyine mba ndano ndi gupagasanya no kugira ngo nshakishe imibereho y'ubuzima.
Birumvikana. Yego, komeza igitekerezo cyawe waruvuze ibijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi bitegerejwe mu mujyi wa Arusha Tanzania. Nakubwira ko uyu munsi umuhuza yatangiye guhura n'abahagarariye amashyirahamwe ategamiye kuri leta.
Ubwo rero nanumvise yuko ngo hariho amashyirahamwe menshi ngo batagiye bashyiramo.
Uvuze ute?
Nanjye nuna numvise amango n'amashyirahamwe menshi bataha uburenganzira bwo kujya mu biganiro. Natwe rero tuba turi mu makambi, ubwo nyine nitwe tuba turi bakwiye gutumiza nk'abantu bose bari mu makambi bakagenda n'abamize ibiganiro kuko twese bari zacu. Rero nasaba yuko nkatwe nyine gukora turi mu nzi, turi mu mahanga, ntabwo turi guteza imbere igihugu cyacu. Ubwo ndumva yuko nyine natwe wagenda bakatureba ikibazo cyacu, bakatureba amanitwa twataha kabisa.
Birumvikana, ndibaza ko nubwo mudahagarariwe ariko hari amashyirahamwe atandukanye arengera impunzi cyangwa se avugira impunzi. Ndibaza ko ibyo bibazo byanyu mufite bazagerageza bakabigeza kuba bishinzwe kugira ngo ibibazo biri mu gihugu cyanyu bikemuke, mube mwataha mwubaka igihugu cyanyu.
Ikindi kibazo mfite nacyo natwe tuba nyine turi gupagasana mu cyaro, hari igihe nk'abayobozi nyine batubwira ngo nimugende mu nkambi, kandi umuntu umwe mu nkambi guhava biba bigoye. ugorewe twasaba nta kibazo twa dufite twasaba ikubazo twasaba twakibagasaba wenda nka magataru cyane cyo gihumu tukakijya ubundi hagira kujya mu nkambi tukajayo ariko nuko arije badutwara nabi kaso nuko gutufunga arije baradufunga
urakoze cyane Laura kandi ukomeze ugire weekend nziza aho ngaho mu karere ka Kirehe mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda ugire weekend nziza
yego ndabakunda cyane kabisa ijwi rya Amerika nkunda kunyumvira cyane ndabakunda cyane
natwe nuko urakoze cyane
mugire umunsi mwiza namwe kabisa mwamukoze
urakoze kuri telefone kandi dufite undi mukunzi wa radio ijwi rya Amerika Emin Sengayire wiriwe neza
muraho muraho
uri hehe
ndi Kigali igikondo
namahoro
namahoro gahoro gahoro
gikondo ye hari nyenyeri hari sejemu hari
kaze hano sejemu neza hangaha ku ruganda rw'amashanyarazi ubone wondi naendi kureba ko kazuba kava
yego
umugoro washize imvura yarayiguye yari nyinshi cyane era byangiza byinshi wabonye ko amazu hano amazu yagiye asenyuka mwe andi amazi yuzuyemo ibikorwa urebye yatwangirije muri bacye yagwari nyinshi ku mugoroba
yarayiguye ku mugoroba
yarayiguye mu masaha kuva saa cyenda n'igice gutyo kugera mu masaha kumi ariko urebye inzu ziri ku muhanda amazi yari yuzuye abashe gutabara abantu nyine baradaha amazi basa nkaho bayayobya ngo ave mu mazu
wowe se
cyose cyo hepfo yateje mubona ko ibipangu byagiye bihirima aho bitahirimye amazi yagiye yinjira mu nzu nyine ubona ko yagerageje kwangiza byinshi
ariko wowe nta kibazo wagize
nanjye yangeze
nibyo ubwo wiriwe udaha birumvikana biragoye hanyuma hari andi makuru wifuza kutugezaho uyu munsi usibye izo ngaruka zitari nziza zatewe n'iyo mvura nyinshi yarayiguye
andi makuru urebye ntajya hambaye amenshi amwe yatugejejeho ahubwo hari ikiganiro nandi kwifuza ko mwe azadushyiriraho cy'umusore w'umurundi wari kuvuga ku bijyanye n'imiti gakondo ari gusobanura ukuntu abantu umuntu ashobora gufata ibintu by'imbuto akabivangavanga ukuntu bikaba byamuvura impyiko noneho umwijima kandi biba mubyibuze muzongere ducishirizeho hari imiti twari twabasa nari nabasabye nanone cy'urubyiruko nategereje ko mwagishyiraho cy'uwiteje imbere ahinga ibihumyo
turaza kugerageza ndavugana na bagenzi banjye kuko kenshi na kenshi ikiganiro muri isanga kiba ari ikiganiro kiri live si kenshi dusubizaho ibyo twakoresheje ariko ubwo turaza kugerageza tuvugane na bagenzi banjye turebe niba nibura twabasubirizamo igice kigufi cy'icyo kiganiro
mwazagerageza mukagidushyira kuko byadufasha hari nk'abataracyumvishe nanjye nacyumvishe mu masaha 11 mvuye mu kazi numva cyancitse ndabandi bikunze mwazongera mukakidushyiriraho kuko biradufasha cyane nk'ibyo ngibyo urubyiruko iyo tubyumvishe turanezerwa kandi niyo miti ikeneye kuko abantu benshi bararwaye kandi numvishe ivura
ariko uzi ko buriya ufite n'ubushobozi bwo kujya ku rubuga rwacu rwa interineti ukaba wakongera ukumva icyo kiganiro kuko ibiganiro byose duhitisha birongera bikajya no ku rubuga rwacu rwa interineti
ahubwo umuntu yabishaka kumugana akabyumva ariko byabyibaze n'umwongeye mukabicishaho kuko twese nta bushobozi dufite kuba twabirebaho ngenda byumva nta kibazo ariko hari n'abandi baba bakeneye kubyumva
urakoze cyane Emi ubwo ngubwo icyo cyifuzo cyawe tuzareba uburyo tugishyira mu bikorwa kandi ugire weekend nziza nizere ko wadashye neza ubu ngubu inzu nta kibazo
nta kibazo rwose ariko umbwire Thomas Kamirinda azongere agerageza mera kamu mu kiganiro cy'umuziki twabivuganye arinategereje ashobora kuba yarambuze
ubwo ngubwo abashinzwe ubuhanga bw'ibyuma bagenzi banjye telefoni yawe barayifata hanyuma bazamubwire akwakure
sasa abaturiza abantu bashinzwe umutekano mu Rwanda bose yaba abasirikare n'abapolisi n'abanyerondo bose n'abasekirite ubundi Imana bamera umugisha
nawe guha umugisha ugire wikendi nziza Yemi
sawa sawa usuze na saa batoye Nyagatovu
narakumva Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze kubimenyera, buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye, cyangwa se mugiye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho, hanyuma tukanyuzamo tugashyiramo n'akaziki kugira ngo tubasusurutse.
Love is a feeling, ongera ubyumve. It's a feeling, very deep.
Oh yeah.
Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Leave a proof now. Yeah. If it's real, yeah, they can't ever, yeah. Garagaza kumunda, execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Niba ko kumunda.
Iyo ni indirimbo garagaza y'umuhanzi Buravani w'umunyarwanda. Itugereje ku isaha 10:17 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Hano i Washington DC ni saa 4:17 za mu gitondo. Ikiganiro ni muri isanga. Kuri telefoni dufite Prosper Wirwe.
Yiriwe.
Uri hehe Prosper?
Ndi Burundi.
Namahoro.
Amahoro nyine buke buke y'i Burundi.
Uburundi ni bunini cyane. Uri hehe neza neza?
Ndi Bujumbura. Yego.
Hanyuma i Bujumbura hameze gute ubu ngubu?
Ni bukeya nyine. Atari uko nyine tutakibumviriza ko.
Ikibazo birumvikana, benshi muri mwebwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ndabizi ntimukitwumva neza. Byatewe n'icyemezo cya Leta y'u Burundi cyo kudufungira igihe cy'amezi atandatu. Twagerageje ibiganiro kugeza ubu ngubu nta kiravamo, ariko twizere ko aya mezi atandatu narangira, dore ko azarangira ejo bundi mu kwezi kwa 11 bazaduhura tukongera tukumvikana kuri FM.
Ego. Hanyuma nari mfise amakuru y'umwana ariko araturatura vrema, kubera ko bitagikunda yuko bisamirana, ariko rero turabona yuko uwo mwana ashobora kwitwa umwanya uwo ari wo wose.
Arazira iki?
Agira yuko ngo yatanze ngo amakuru yuko ngo ikibazo ngo cy'abanyeshuri bijya byo kungurutswa, yuko ngo yagiye kubivuga yuko ngo ikibazo cyibwe.
Yayatanze he? Ku Ijwi rya Amerika?
Yatanze kwa diregiteri nawe acyahita afata icyemezo cyo kwirukana abo banyeshuri bose bibye icyo kibazo. Ariko ubu rero umwana bamuhiga hasi hejuru ngo noneho ngo bamwice, ubu rero twabodaye dukira nayo tumira. Ego kabisa.
Hanyuma bagenzi banje mu buhanga bw'ibyuma barafata telefoni yawe, hanyuma tuze kukuvugisha atari kuri radio. Niba washobora kuduha umwirondoro w'uwo mwana kugira ngo niba koko yumva ko umutekano we ubangamiwe tube twamukorera ubuvugizi.
Ego nta kibazo.
Sawa, urakoze cyane Prosper, ugire weekend nziza.
Sawa namwe, mugire weekend nziza namwe.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite kandi Arma Wiriwe. Arma, uranyumva? Arma? Kuvuga buhoro cyane, urashonje bite? Gerageza telefoni yawe uyegereze aho uvugira kugira ngo tukumve neza. Arma reka bagenzi banje bongere baguhamagare kuko ntago ndimo kukumva neza. Yego, hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki, uri hehe?
Burundi.
Yego. Arma bagenzi banje bagiye kongera baguhamagare turebe niba twakumva neza. Mukupye telefone yawe turebe niba twakongera tukaguhamagara tukakumva neza kuko ntabwo wumvikana neza, ariko hagataho dufite Michel Wirwe.
Wi.
Vite kukamonya.
Komera.
Komera nawe.
Uraho Edi.
Ndaho cyane nawe na mahoro.
Jara amahoro kukamonya biragenda neza ariko ndarwaye.
Oh, urwaye iki se kandi noneho?
Site nuza site ibyo bita insomni. Nitundi tundi duke twiherekeza ariko ntago bikabije cyane.
Ubwo gerageza uhamagare wa musore ukunze kugutwara ku kagare kugira ngo unyarukire kwa muganga.
Kuwa mbere nzaba ndi ku isante du santine Nyamiyaga bakira abarwayi neza cyane dukunda. Tugite kikirere ni umusaza ariko vraiment ni umuntu uri rapide cyane ntago yicara. Sangwe mezeneza cyane Nyamiyaga harazwi mu Rwanda hose noneho.
Natwe turakwifuriza gukira vuba kandi.
Yego ashikiwe. Ubu noneho rero ubu twebwe mu kanya imvura irahise. Hano tugusha imvura nziza cyane rwose, nta biza birimo, nta miyaga myinshi. Ni imvura mwene ka kandi kagenda gasasa mu butaka neza cyane, nta zishenyuka ntaki.
Ntago ari nk'iyabaye i Kigali wumvise ko igikondo yasenye cyangwa se yangije amazu menshi.
Ari igikondo uriya muvandimwe wanze kuvuga nabyumvise. Oya natwe twarayibonye ariko nabwo yari nziza. Iriya numvise Sabato avuze byabaye Karongi twebwe ntabyo. Hanyuma apropos yiri ya Romani ma ministerieri ura Sabato yavuze
impinduka muri guverinoma.
Ese impinduka muri guverinoma twaga ntago twakwiteguye ko azaba impinduka zaguse kuriya. Bya ni byo Perezida wa Repubulika yemererwa n'itegeko nshinga. Twari dutegereje ahubwo kumenya ministre
w'ububanyi
n'amahanga uzasimbura wize mushiki wabo.
Waratunguwe se nubo bashizeho?
Baraguza furo batangiye bakuvuga ati ni Claire akamanza. Ese niwe wamushyiraho? Tukumirwa bagendaga baraguza ifuro kanaka. Ariko rwose uriya wagiyemo nta kibazo kuko hariya arahamenyereye. Nta kibazo gihari rwose. Tupimu byishimo nyine. Hanyuma ka kabiri.
Hanyuma se mu gihe abandi baraguzaga umutwe bavuga ba Claire Kamanzi n'abandi, wowe watekerezaga ko ashobora kuba arinde?
Njyewe? Njyewe ntabwo nigenda guza ishuro kubera ko biriya bikorwa na Perezida wa Repubulika. None mu Rwanda hari abantu benshi bagutse bashobora kuba bitegereje etranjeri. Kuraguza ishuro ntakintu byari bimaze vuba. Ya ntabwo nige ndaguze ifuro rwose. Seroma uwo bashyizeho rwose nanjye yaranyuze.
Hanyuma se hari icyagutunguye muri izo mpinduka zakozwe na Perezida wa Repubulika?
Icyantunguye cyane nuko nagiye kubona hano habaye Romani ma ministeriyeri.
Kandi wari witeze ko hazahinduka umu ministeri umwe.
Byane yiteguye ko umuntu umwe wenyine gusa. Ariko kugeza ubu hiyongeraho abandi batanu. Urabyumva?
Yego.
Icyiza rero. Ubu noneho dufite guverinoma yacu igizwe n'abaminisitiri 26. Ariko icyiza. Umubare uraringaniye. Iringaniza abagore 13 n'abagore 13. Icyibaza ahubwo iturebereho.
Hanyuma se guverineri wanyu mushyashya bite byo? Muramwiteguye gukorana nawe?
Guverineri wacu mushyashya rwose turamwiteguye, dufite guverineri mushya. Afite ingufu pe guverineri rwose naze. Ejo bundi twari tugiye kuba abanyuma. Gusa ikibazo. Ubu dushaka kuzajya tukaba abanyuma. Kubera ko aje asigaye amezi abiri yongera gusa kugira ngo. No. Oya. ashakirikari nengiye gushira mu mira z'uyuma oya nuko akarindwi
nibwo bagaragaza imihigo
ngo prema i province ya majepo itagongira kufasha mwanya kare n'agahinda prema icyo ni cyambere icyakabiri na tugerageze prema kwera ko ubutaka bwacu bwashize imbora ziragwa ubutaka bukagenda hasi mu bishanga Terebo da kazini wazi kwa ni michamba zi kwa ni michamba zi kwa ni michamba ubutaka bwiza bwigiriye muri nyiri
muri nyabarongo
ako kantu katoje cyane ikindi kintu kitubabaje ejo bundi nyire mu mwaka muri itumba rishize abantu barashize namu na guverineri yerageza ugerageze kiriya kintu cyo gutuma aba birabizi bitumara ha abantu udushakira uburyo bwo kubirwanya Tulisezera hani ya kuzongera kubaho ukundi n'icyo kintu dusaba guverineri ntabwo twamusaba byinshi ariko ibyo bintu ko ari bibiri
hanyuma hari ikindi
yagenda biza buhoro 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 buhoro
hari ikindi se
hanyuma kandi kabona kongeraho
usoza
nuko ejo bundi bwari kiganiro cyatambutse muganga atubwira indwara ya ibitotsi yo kubura ibitotsi kubura ibitotsi umuntu asinzi je ntabwo nashaka kuvuga ko byarananiye ariko noneho niba nyuma bose ubutahazaza atubwira noneho n'indwara y'ibitotsi noneho maradidi someye iriya ndwara ujye kubona ukuntu umuntu yagenda gahumbira mu gitondo nite asasinziriye nk'amasaha nkanye ukuntu umuntu yahingaga ku manywa kandi yarayaryamye ukuntu isuka yirambitse asasinziriye z'abantu bageze kuri batanu bafite ibitotsi bimeze bityo
akaba agenda mu muhanda agahagarara agasinzira
neza cyane ndi umuntu wahubwo wari umucuruzi wacuruzaga ikarita yigendana yahombejwe n'ubwo burwayi aho ageze akisinzirira bagapakurura imifuka bakayeza ejo gutyo arinda home iyo mbwara ibitotsi imurimo kandi nanjyeho yasinziriye nako baba bakirirwa asinziriye yajya mu nama akicara hasi agasinzira ku buryo inama ishobora kurangira bagenzi batamukanguye akaba yahasigara
ni indwara ibabaje cyane uwo muganga rwose tuzamushaka
bise rwose muzagire mu mudushakire hanyuma kandi nakongeraho rero igirwema nagira ngo nifurize weekend nziza abantu bose bakumva ijwi rya Amerika namwe aho ku ijwi rya Amerika igirwema nawe ubwawe igirwema nkwifurije weekend nziza
Urakoze cyane Michel natwe tukwifurije weekend nziza n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mutuye batuye aho ngaho mu karere ka Kamonyi. Badusuhurize bose.
Urakoze cyane Rwema.
Urakoze.
Yego Rwema murakoze cyane.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi na Inosa wirwe.
Niko mwirwe.
Uri hehe?
Ndagamije kugira cyangwa cyembere mu kanyosh.
Namahoro.
Ngo namahoro, buhoro buhoro ne kagura ka kije kuko.
Wowe icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki Inosa?
Icyo nifuza kutugezaho uyu munsi ni ko numva ibiganiro bigire bitangure ari cyo bigize iminsi bivuga muri ino minsi. Ndacyo cyane ko boganira ko boje hamwe bose bafite ibyacyo byose bereka bakaganira bakahuriza ku nzira imwe. Bakavuriza ku kibazo cy'amatora kuko yabona n'amatora yaregere cyane mu Burundi bakareka gutuma wayo nabika lipapuro rw'inzira bakabiganiraho bakareka kuganira ku byarenze kuko bagataha bakitegereye amatora kuko yabona n'imyaka ikiragenda n'iminsi ikiragenda
Nizere ko abo barebwa n'ibyo bibazo cyangwa se abatumiwe mu biganiro ako kamo kawe bakumva hanyuma bakazagerageza gushyira inyungu z'igihugu n'abarundi imbere hanyuma nk'uko bivuga igihugu gikongera umutekano kagaruka hanyuma mukiyubakira igihugu cyane
hari uko n'indi nkuru kiravuga hasiye guhunga abana abitwaje intwaro gutera mu cyitoke
Mm. natwe twayumvishije abanyamakuru bacu barimo baragerageza kuyashyira hamwe ubwo nituyabona turaza kuyabagezaho.
Yego mwaka gutu kwewe tanya kubwe nisho nisho nane kaye ane mkisagara cha mkwende.
Urakoze cyane Inosa Mukanyosha kandi ukomeze ugire weekend nziza nawe.
Yego namwe murakoze kugira amagara kuri ibi bintu bisa bito kwa niwe duhamagara.
Tuzahama tubahamagara hanyuma ugire weekend nziza. Reka dufate na Jean Bosco wirwe.
Wirwe neza.
Uri he Jean Bosco?
Nisigare mu Rwanda.
Namahoro.
Eh, namahoro kabisa mbona n'izuba riri kwaka ariko imvura yari hitanya abantu.
Ngo yari nyinshi cyane niko numva.
Yari nyinshi cyane jone jo bundi ho hageze n'ahantu haguru bura gonyene.
Gikondo ngo baraye badahamaze.
Eh.
Hanyuma makuru wifuza kutugezaho na yahe wa uyu munsi?
Aje tumeze neza kikimushaka gusaba. Mosa gushaka gusaba nyi politiki ya roda uganira inyanja. Bazagende bagende batora umuti wubaka igihugu cyane cyane nuko gusaba atatumira urubyiruko kandi bazogenda baze basarukira urubyiruko nkuko rutahase kuko urubyiruko hakuru ni rwakoreshejwe cyane gose. Iki kindi no bisabira mu duze mu dutumirira umushikiranganzi w'imigenderanire n'andi makungu Burundi twashaka kumuhaza ibibazo yo kuvuganira n'u Rwanda kugira ngo ufite kumwe nako bwanganya barundi basiye kugenda nako bahora bagenda bave mu Rwanda bajya mu Burundi kuko byazisana.
Urakoze cyane tuzagerageza tumushakishe ubwo umunsi yatwemereye muzamwumva hano ku ijwi rya Amerika. Ugire weekend nziza Jean Bosco.
Nanga mugire weekend nziza ku ijwi rya Amerika.
Ma kandi mbibona kuri kungambanira imihanda yose barakuzi baziko turi inshuti magara ariko kuri ninjye kuzi ugira imana yuko batakumenya ese ushimishwa niki ese wunguka iki kuterambere ryanjye itakunyura habe na gato. I don't care if you fight you need a prayer. If you cool, I'm maybe fair. Back in a fit in a yako. Umba. Yuda. Erega tuwa na nguzi. Yuda. Hey, Yuda. Na chizu nyifuriza. Hey, Yuda. Usoma kuitama. Kani mbibona. Kurikunga mbanira. Uvuga bandi nabi yo turi kumwe ukamvuga nabi nanjye muri kumwe twarakumenye cisha make banuza kwa muruzo rwitikiziba umikiganza kiburyo ikibumaso gifumba singota imana ngira nimwe nuko umwami wanjye atajya sinzira na gato.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mu gihe FM yacu igifunze mushobora kudukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni muri isanga nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubahurubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye cyangwa se mugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Reka duhere kuri Charles. Charles wirwe neza?
Wirwe.
Uri hehe?
Mugakenye musana.
Mugakenye mu ntara y'Amajyaruguru.
Yego.
Namahoro.
Na mahoro byataye.
Byataye. Mvura yaguye. Hanyuma icyo wifuza kugeza kumva radijwi rya Amerika muri aka kanya ni nk'iki?
Na makuru amakuru nabonye nange ndi kugenda mbona ku za muranda se aho polisi y'u Rwanda yafashe abasore batanu ngo bakoresha urumagi n'aya majyepfo y'u Rwanda. Hanyuma rero hakabaye n'impinduka y'umuyobozi abaminisitiri bagiye bahindurwa harimo abaje basimbura nyine bari uwasimbuye n'uruhuzi mu kiciro wagiye kuyobora Francophonie. Ako nahise numva ari byiza cyane ziriya mpinduka yuko numvise n'ibigo byabo bashyizeho bafite ibigo byiza cyane.
Urakoze cyane Charles yaho ngaho mu karere ka Gakenya mu ntara y'Amajyaruguru. Udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muturanye kandi ugire bukeneze.
Yes ndaba peace.
Peace now.
Yes.
Ugire bukeneze. Kuri telefone dufite kandi na Fabrice Wirweneza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Yano mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe.
N'amahoro.
N'amahoro tumeze neza n'akavura karagwe turahinga nta kibazo.
Urifuza kutugezaho iki uyu munsi?
Murakoze kugwa umwanya wa mbere kugira ngo mbanze nshimire VOA kuba impaye umwanya wo kugira icyo natangaza. Nagira ngo mbashimire cyane ku buryo mudahima kuduha umwanya wo kugaragaza ubwisanzure ku rubuga rwanyu ndetse no kuri radiyo.
Ni radiyo yanyu.
Murakoze. Icyo nagira ngo ngaragaze hano i Muhanga ni ikibazo cy'impfubyi. Ikibazo cy'impfubyi, impfubyi rwose zitagira aho zibarizwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwatereranye ndetse tukaba tubayeho nabi. Nanjye ndi umwe muri abo.
Fabrice, icyo kibazo ubushize tuganira ntiwakivuzeho?
Nari nakivuzeho ariko na n'ubu tubona nta gisubizo radiyo ndetse tubayeho nabi cyane. Ahubwo twagiye mu mbyino niba ari cyo mwaba mwaragiye kubaza ubayobozi.
Ubwo turongera tugerageze tubashakishe hanyuma umunsi twamenye icyo babivugaho nawe tuzahita tubikumenyesha.
Ikindi nishimira. Ndishimira kuba president yarakoze impinduka mu iki gihugu cy'u Rwanda agashyiraho guverinoma nshyashya. Bigaragara neza ko iterambere rigiye kwiyongera ndetse n'akarengane mu baturage kakagabanuka. Noneho tukaba twizeye ko n'ubutabera buzagera kuri bose. Naba baturage nta wundi mutaje uzongera gutinzirwa gukemurirwa ibibazo turere ko birabintu ari ibintu bimaze kubyara bimaze kugaragara nk'indwara mu bayobozi cyane cyane mu iyi ntara y'Amajyepfo. Abayobozi ntabwo bari bakita ku baturage nk'uko bikwiriye.
Mwabonye umuyobozi mushya.
Uriya muyobozi baduhaye w'intara rero mu by'ukuri twamwishimiye, tuzi ko agiye kuzana amaraso mashyashya nk'umuntu wari umuyobozi mu rwego rwa polisi ubu ngo akabaje mu rwego rwa diplomasi. Tuzi ko aricyo agiye kudukorera gifatika. Ikindi nagira ngo nsuhuze abaturage bose b'abanyarwanda bari mu buhungiro bwa za Congo ndetse nanabifuriza gutaha ko mu Rwanda ari amahoro.
Fabrice, urakoze cyane. Ndizera ko abo banyarwanda uhamagariye gutaha nabo bakumva, ariko buri muntu wese abafite impamvu ituma adataha. Ntabwo twabitindaho, ariko ibyo ari byo byose wowe urifuza ko bataha?
Nifuza ko bataharimo cyane cyane umubyeyi wanjye nawe watumye nyeberwa naho mvuka uyu munsi.
Wabuze aho ari se?
Ntabwo nzi aho mvuka, byatumye nibagirwa aho mvuka. Nabonarabiye naho mba iwacu nayibaho hariho.
Icyo mvuga
aba nasaba ko umubyeyi wanjye Nyirafaranga Katarina na Hategekimana Gaspari niba banyumva rwose ko bataha mu gihugu ari amahoro, ndetse bakagira ubushake bwo kugira ngo umwana wabo agire aderesi ifatika.
Uzi aho bari se?
Bari muri Congo aho bita Nyamitabo. Nabasabaga ko bataha ariko nta makuru nigeze mbona ko batashye, kuko njye natashye 2009 njya mu kigo cy'impfubyi cya Jamu, ariko kugeza na n'ubu ngubu ntabwo nigeze mbasha kubona umuryango unyitaho cyangwa mbashe kugira aho mbarizwa.
Fabrice, abo babyeyi bawe niba bakumva, ndibaza ko ubwo butumire ubahaye babwumvishije, ubwo wenda nabo bazagerageza badushake cyangwa se nawe bagushake kugira ngo mwongere muhure. Ugire wikendi nziza cyane.
yego murakoze ariko menye bari nabasaba kandi kantu kamwe gusa nagira ngo ntangaze nimero ni abananye ba benda bari bazampamagaraho
yibahe
ni 0782 08 37 0
Fabrice urakoze cyane ababyeyi bawe niba bakumva ubwo bazaguhamagara mwongere muhure ugire wikeneziza
Sama urakoze namwe mugira akazi keza kandi mane gumubarinde
Namwe kuri telefone dufite kandi Cedric wiriwe
Yewe neza munyamakuru
Bite Kampala
Eh munyamahoro namahoro kabisa Azuba karimo kararenga Ego bona ramukije naba niko baratumbiriza tujye mu Amerika bari cyane cyane mu Burundi aho sangwe mvuka Guhama jewe kintu nagomba kuvuga ko runo munsi wa gatandatu ufite utuntu tubingoma kuvuga twerekeranye ni cyano kuyita isabu anniversaire y'imyaka 25 tuzaba twibuka iheze batugandagure mukuru w'igihugu cyacu Burundi
nzabejo
ego ntavuga nti nagomba gusaba bimwe by'umwihariko leta ihari ko yo dutohoreza neza abantu batumye uriya bwicanye buba guko bwahitanye isinzi ry'abantu abandi barangazwa harona bakiri mu buhungiro imyaka 25 ni myinshi ndavya mareta yagiye arakurikirana inyuma ya 1983 akaba ata kintu kiboneka izo leta zose zakoze kugira ngo imiryango yabuze cyanke abagiriza ubwo bwicanye babihanirwe uko buriya aye urabona ko mu gihugu cya Burundi ama abantu baguma bagerageza kugira amakudeta agatima ntigahera ntigahera kubera babona n'abambere ntibahanwe bagaca bagumana ya binati nyana uko bigira tureyisira cyanke bigira nta inkurikizi bizotugirira guhama kagira kabiri inyuma yo gusaba iyo leta nagomba nkingurukire cyane nyakubaho umukuru w'igihugu cya Burundi Petro Nkurunziza kubera ko nyamani henze umengo hirya y'ejo yaragiye kugarukira ku babyeyi n'abasigwa b'umuryango w'umuhisi Melchior Ndadaye ego yaragiye kubagarukira ko avuga ni ikintu cyumviro cyiza ni ikintu cyiza cyo gushima uko buriya aye iyo wabuze umuntu w'umuntu nkabanye aye baba barabakuru b'ibihugu cyane ndetse n'aka n'umukuru w'igihugu burya nkuri umuntu n'ikintu kibabaje cyane agandaguwe yishwe cyangwa ukamubura mu buryo bumeze nka buriya aye Dede Melchior yagandaguriwe ni
urakoze Cedric kuri ibyo bitekerezo byawe aho ngaho mu mujyi wa Kampala kandi nawe tukwifurize weekend nziza
Ego murakoze cyane namwe mugire weekend nziza n'akazi keza.
Urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi Adrien Wirwe. Adrien uranyumva? Mwirwe neza Adrien?
You have 60
Adrien nibaza ko tumubuze kuri telefone ariko reka wenda mu buhanga bw'ibyuma barongera bagerageze barebe niba bamubona ariko hagataho reka tubumvisha kandi karirimo
Charamon
Nindirimbo ururabo y'umuhanzi Kitoko uwumu Nyarwanda imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22 ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com kubifuza gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo tubibutse ko mushobora kubinyuza ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu cyangwa se mukatwandikira kuri nomero yacu ya WhatsApp ariyo 001 cyangwa se +1 202 441 9931. Nsubiremo iyo nimero yacu ya WhatsApp ni 001 202 441 9931. Nimutwandikira turakira ubutumwa bwanyu hanyuma tubahamagare mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye. Kuri telefoni mfite Ngoboka Jean Claude mu ntara y'Uburasirazuba. Mwiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe.
Namahoro.
Muraho neza rwema dukunda rw'abahizi.
Turakumva neza muraho namwe.
Ndi Ngoboka Jean Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Namahoro.
Namahoro masa mbanje kubashimira by'umwihariko ikiganiro muri isanga n'amakuru meza mutugezaho ku ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Ni iby'agaciro gakomeye cyane nkatwe nk'abakunzi ba ijwi rya Amerika muri rusange. Ni ukuvuga ngo mu Burasirazuba bw'u Rwanda no mu karere ka Ngoma twaramutse neza, akavura kari kugwa dore ko hari hashyize igihe abaturage imitima yarahagaze bitewe n'izuba twari tumaze igihe zituviraho. Imyaka yaratangiye kuma ariko ubu kugeza amagingo yaha imvura iri kugwira buri munsi kandi ikagwa neza nta bintu ntabiza birimo ngo byangiriza imitungo y'abaturage muri aka karere kacu. Ni ibintu turi gushima cyane kandi n'abaturage bakaba bishimye bari gutera imyaka neza. Urumva rero ni ibintu by'agaciro ku Banyarwanda muri rusange by'umwihariko bafite hano mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma. Ni kandi ikintu nongera kubashimira n'ubu nyonyo gisubiremo adizi Banyamerika turayikunda cyane mu biganiro byayo byose bicaho byose mba mbikurikiye 5/5 biranyura cyane nkumva ndishimye ndanezerewe.
Ngoboka ambasaderi wacu mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo n'amakuru utugejejeho kandi ugire weekend nziza.
Namwe mugire weekend nziza n'abanyamakuru bose ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi na Joseph Wirwe.
Mwiriwe dirwema.
Mu ntara y'Amajyepfo ni bite?
Mwana ya majepfo akazuba kenshi akavura gaki.
Urumva ko mwese mbanza aho mutuye?
Eh?
Mwese urumva ko mbanzi intara murimo?
Nibyo da. Amahoro amahoro yi.
Amahoro namwe. Niki wifuza kutugezaho uyu munsi se Jose?
Yewe. Nakantu kakabazo gatoya. Burya radio iberaho kujijura abayumva. Cyane cyane ari ku ijwi rya Amerika rwose mbere y'izindi radio zose tujya twumva inaha mu Rwanda hari niko navuga. None rero urya tujya dukangurirwa ngo gukoresha ururimi rw'iwacu kavukire. None hari ijambo rwose buriya rijya riducanga. Nkaba ngira ngo nkwibariza ibisobanuro byaryo.
Ibyo ni irihe
ijambo ryitwa politiki? None nari kubaza ngira ngo nakwitumire.
Yego.
Ngira ngo rwose uzadutumirire umuntu ufite impamyabumenyi y'ikirenga niko navuga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga. Hari utubazo nshaka kuzamubaza bijyanye niyo kuri ibyo ni kuri iryo jambo rya politiki.
Urabizi se ukuntu tuza kubigenza?
Sawa.
Kugira ngo nanjye ntakubeshya cyangwa se sivuga ibintu bitari byo, nkuko bisabye tuzagushakira iyo nararibonye yaminuje mu bijyanye na politiki mpuzamahanga hanyuma asobanure iryo jambo politiki hanyuma nibindi bibazo muzaba mufite nabyo bisobanure kuko ntago ndi umuhanga muri politiki nanye
ngushimiye rwose mukurindira ko uwo mutumira azaza sawa urakoze cyane Birwema
urakoze cyane rwose icyo ngicyo turaza kugikemura mu minsi ya vuba cyane
sawa sawa ibihe byiza amahoro amahoro
amahoro weekend nziza
twese hamwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC dufite kandi undi mukunzi wa Ijwi rya Amerika Olivier Wirwe mbabare ni Etienne. Etienne wirwe?
Wirwe.
Uri Etienne?
Ndahantu ndi mu Burundi ku mupaka wa Burundi na Tanzania.
Aho ni hehe? Za Makamba?
Aho Makamba.
Na mahoro?
Yego na mahoro.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki? Urujya n'uruza aho ngaho kuri uwo mupaka rumeze gute?
Nuruza nuruza ngaha aye abantu bararengana bapi Tanzania ya mu Burundi mugabe kiboneka nuko iyo tugiye muri Tanzania bakunda kudufata cyane Tanzania
ubwo mperuka kunyura muri uwo muhanda barimo bubaka ibarabara ku ruhande rw'u Burundi iryo barabara ryaruzuye
oya ntiruzura
hashize imyaka hafi 3 n'igice ntabwo riruzura hanyuma se iyo mufatwa n'abo batanzania bababwira ko babafatira iki
bato mu bisanzwe biragoye nyine ibyo muri Tanzania kuko naho bagufata nkuro nk'umwanya wo kuvuga ngo wisigure batera bakujyana mu gasho icyo kimwe no mu bihugu nko mu Burundi cyangwa Rwanda bagufashe kabisa basiga bagutera mu gasho hari umunsi urumva nk'igituriye kuvayo biragorana
hanyuma se barangi iyo bagufashe ujya kuburana cyangwa se bagusubiza mu gihugu cyawe
bakurekuye nyine kirondera ukuntu utaha
Etienne urakoze cyane kuri ayo makuru utugejejeho ubwo nukujya mwitwararika iyo mwambutse uwo mupaka cyane cyane ko mwumva ko kenshi na kenshi muhoterwa mukagenda ari uko mufite impamvu nyayo ibajya
ikindi nacyo wifuza yuko nafe muhora mutuha amakuru yanditse nimba bikunda
amakuru yanditse kuri site yacu kenshi abariho sinzi ko uzi site yacu raise
site ndayibona ni ijya vwa d'Amerika
radio yacu VOA radio yacu
none nk'umuntu nahagomba kwipfuza nawe gusaba kugira ngo aje nyene mu banywanyi mu batangaza makuru banyu bigenda gute abamenya kumenya indi mizinga
kugira ube umumenyesha makuru
eh
ururimi rwa mbere tuba dukeneye hano ni ikirundi cyangwa se ikinyarwanda ariko nanone ugashobora kuba ushobora gukoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa
kuko nafite turazimenya ndamenya icyongereza igifaransa n'ikirundi n'ikiswahili
ubwo uzatwandikire ndibaza ko muri iyi minsi tutarimo gutanga akazi ariko ntiwamenya niba ufite cyangwa se niba warize itangazamakuru cyangwa se uri umunyamakuru ntiwamenya hari umunsi umwe ayo mahirwe ashobora kuboneka ukakabona
nubandisha nk'umuntu bizingahe mu meza ngaha
ntago mbizi nukwandika ukatwohereza resume yawe cyangwa CV yawe tukayibika igihe hari icyabonetse ubwo wenda ntiwamenye
gume cyane murakoze ikindi nacyo ni igihe nk'umuntu ari mu bibazo agize nk'ibibazo by'umutekano muke yobitura gute kugira ngo ari kumugira ubufasha bwihuta bigenda gute
dufite email yacu ariyo radio yacu @gmail.com cyangwa se radio yacu @voanews.com. Ushobora no kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 001 202 441 93.
Aki iyi nimero sishobora kuyandika ubunyene kuri nari mfite intoze ya WhatsApp cyangwa kandika kuri iyi nyene ya WhatsApp nayikuye kuri Facebook ndiko nda
niyo ngiyo.
Yeah.
Urakoze Etienne kandi ugire wikene nziza aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Yego, mwe namwe byo mugize neza, nkama ndabashimiye cyane ufundi kwa ko turaganira.
Ugire umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe. Najinda kwemereye insinzo siva na himye. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe. Najinda kwemereye insinzo siva na himye. Ubihe bigoye, mubihe byiza. Mubihe bigoye, mubihe byiza. Zokomandi nyuma ya
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema. Yo ni ndirimbo Nyandika y'umuhanzi w'umurundi Satibi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro muri Sanga cya none. Tubashimire mwebwe mwese mwatanze ibitekerezo n'amakuru. Dushimire injeniyeri Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kugiranya iki kiganiro. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema. Reka tubasigire indirimbo Nyandika y'umuhanzi Satibi. Twongere duhure mu kanya isa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ciao ciao.